najifanya mtu wa dini mchana, usiku kidimbu na gomba nyama bwana. Unajifanya hujatumika msichana, sani livyo pita sambona ijabana. Oya we,
we dangaji tu kama dangaji wengine.
Oya we,
we utumbo tu kama utumbo mwengine.
Snitch iso mwana, mwana siyo snitch. Nikiwa na eshemu kumbe kiondoka sweet. Vio shauri penzi langu kunipatia, kumbe kwa nyuma bebe yangu naivizia.
We snitch tu kama masnitch wengine.
Oya we,
we kuwadi tu kama kuwadi wengine.
Unajifanya upendi wa ganga, unapenda mashekh, kujifanya dogo janja kama jabale. Kumbe wewe na mimi otwale wale, tofauti mganga wako wabuza wangu watanda leo ya wewe.
We mchawi tu kama wachawi wengine.
Oh lolo, oh ya wewe, we ni mwanga tu kama wanga wengine.
Oh ya, unaheshimu Ramadhani unazimisha paa, chana stara usiku viwanja, sama ubiri yako na muubiri ya nani. Wewe na mimi wote kesho mtoni. Oh ya,
we shetani tu kama shetani wengine.
Yani wewe, oh ya wewe, kafira unitu kafira uni wengine.
Asani kirewa whip,
sini ache mi baby.
Kiwa tungi whip,
sini ache mi baby.
Nikivesha whip,
sini ache mi baby.
Nikipuliza whip,
sini ache mi baby.
Aya ni
baby, ni baby.
Sabia msini ache mbibe, mkenda viwanja msini ache mbibe. Wanangu wa safi fest msini ache mbibe. We kwenye vai msini ache mbibe. Haya
ni bebe, 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 ni bebe.
Sawa ni jechizi mwenda wazimu wea hapo msukule. Kama ulikula chandu kwa zimu juwa kendi bule. Nitechizi mwenda wazimu wea hapo msukule. Noli kula chaku kwa zimu gazi ya kebibuli. Asa muda kulipa, muda kuchojoa, muda kulipa, muda kuchojoa dada, muda kulipa, muda kuchojoa, muda kulipa baba, muda kuchojoa.
Lipotoka mwenye nyumba kanfurula, kanpandisha kodi gafla kwa darula. Lipotoka mwenye nyumba kanfurula, paka naisi joto kama kusaula. Sana wewe saula sasa mwanangu, saula sasa,
saula
sasa ni uni, saula sasa, saula sasa wanangu, saula sasa, saula sasa ibuwe, saula sasa. Ule wakiriwa wao wana vibe, tukiriwa situ na stress. Sana ni wabongo ni washebo toku na deki. Wakiriwa wao wana vibe, tukiriwa situ na stress. Sana wali akitu ni washebo toku na deki. Washe si washi, wanangu ni washi. Washe si washi, waumi ni washi. Auliza ni washi, ama si washi. Mashizi boti ni washi, ama ni si washi.